ate baba sawa bakugumu kuzalisa abasabye abazadde okufaayo ennyo okwogera n'abaana baabwe ku nsonga zikwata ku by'omukwano nga bakyali bato okusinga bo okubaleka ne beezuulira omusawo omukugu mu kuzaalisa mu ddwaliro ly'abakyala e Mulago ye Regina Nakubulwa agambye nti abaana okuva nga bakyali bato abazadde basobola okubagamba ebintu byonna ebyekuusa ku nsonga z'omukwano n'okwegatta nga basinziira ku myaka gyabwe nga bakulolo kibayambe okulwa obulungi nga basengejja. Nakubulwa agambye nti abazadde buvunaanyizibwa bwabwe okuteekateeka abaana mu bintu bye bagenda okusanga mu nsi nga bakula era nga kino kigenda kubasobozesa okusalawo ku nsonga yonna nga bamanya ekituufu.
Information is ekwata ku byokwegatta abaana abato bano okubibategeeza tulina kubibagondeza ne tutabika lubya ne tutabiteeka mu sayansi mungi tubibasomesa okusinziiranga ku masomero we babasomesa ky'omwana waba asomye reproductive system naye aba asobola okutegeera obutonde bw'omukyala bwe bufaanana n'obutonde bw'omusajja bwe bufaanana ne bw'aba afunye olubuto kyekiyinza okukola ki okumutuukako. Kati nze nkubiriza nti abantu bwe tuba twogera n'abaana abo tulabe emyaka gye twogera nagyo tumusomesa tumubuulire okusinziira ku myaka gye tuleme ate kumugamba bingi ebisukka ku myaka gye kubanga ate bwe tumugamba ebingi ebisukka ku myaka gye tubanga abamutumye okugenda okukola ki okunoonyereza atuba tulina okuba okulaba nti omwana gwe twogera naye ategeera kyenkana ki amanyi kyenkana ki naawe osinziirawo osobola omuwa ki gy'alina okufuna.
Nakubulwa alaze okutya olw'obwetaavu obw'okwongera okussaawo ebifo abavubuka bwe basobola okubuulira ku nsonga ez'okwegatta era nga kino kiwaliriza abamu okutandika okunoonyereza kwabwe ekibaviirako okufuna embuto ze bateyagalidde oba endwadde ezikikaba.
Information is ekwata ku byokwegatta abaana abato bano okubibategeeza tulina kubibagondeza ne tutabika lubya ne tutabiteeka mu sayansi mungi tubibasomesa okusinziiranga ku masomero we babasomesa ky'omwana waba asomye reproductive system naye aba asobola okutegeera obutonde bw'omukyala bwe bufaanana n'obutonde bw'omusajja bwe bufaanana ne bw'aba afunye olubuto kyekiyinza okukola ki okumutuukako. Kati nze nkubiriza nti abantu bwe tuba twogera n'abaana abo tulabe emyaka gye twogera nagyo tumusomesa tumubuulire okusinziira ku myaka gye tuleme ate kumugamba bingi ebisukka ku myaka gye kubanga ate bwe tumugamba ebingi ebisukka ku myaka gye tubanga abamutumye okugenda okukola ki okunoonyereza atuba tulina okufuba okulaba nti omwana gwe twogera naye ategeera kyenkana ki amanyi kyenkana ki naawe osinziirawo osobola omuwa ki gy'alina okufuna.